DJShowster.com.
Jazzy boy.
Standard man.
Running it.
Banana chongo. Fue bao me va a ser chiquito. If you're my love, kukupanga ore. Each time we go chila kalipa boy. Wadi bele la malone. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwa lesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken.
Happiness ne filamba. Nebo na lisome tupa kuchampa. Ngapeka nyana delila kumone fikamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text ya ba airteo kuchekinga. Umuntu walipili lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Baana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kubapa patila. Beba naba nabu wati halantina. Nisha kwa ni chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tipale kushainila. Amfuli tumingo hapa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment naka crash next sondo. Yeah, baka mfoya kupanga phone call.
If you're my love, kupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele la malone. Two bottles, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwa lesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na teke. Na bapakati ya single na teke. Na bapakati ya single na teke. Single na teke. Na bapakati ya single na chipshati na nikane pushalishan. Maka maka ngatule ya vinga fan. Mudila chinja nshaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi jal. Nane mwine narikwa def jal. Kwasi mawarning ya namba kutal. Wali pinge for better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Kwasi kuwa pona panshi wafwa dead. Wafuma pofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Dwali bele la malone. Two bottles, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwa lesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na
feelings attached in that shit a clear estate. Tefianti njikala mofie nga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kwisa tapwa no sign. Baby, where are you? I'm on a young door, I'm fine. 1 hour later.
All the subscribers you have dialed have their phone switched on. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chiko Mukonga, Charlie Young, Louis Jack, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Kuti. Single na taken.
DJShowster.com.
Na bapakati ya single na taken.